Siyanibingelela ke nonke bathandeka egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Kakhulukazi nina enihlanganyela kanye nathi online kulenkonzo yethu yesiZulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani. Ngiyathanda ukudlulisa lezi memezelo emfishane ngaphambi kokuthi siye ezwini likaNkulunkulu. Namhlanje sinomfundisi uReg Courtney okuyena ozoshumayela. Uzoshumayela ngolimi lwesiNgisi, ngizohumusha mina ukuze sizwe kahle sonke. And then uNkulunkulu siyamethemba ukuthi uzobusisa ukuhlanganyela kwethu namhlanje. Sizoqala emavikini ambalwa alandelayo ukuphumela emgwaqweni la singena emzini yenu la ePine Town namaphethelo sininikeza ama pamphlets noma amaphepha nezaziso maqondana nalenkonzo yethu yesiZulu. Kulawo maphepha kune code ebizwa ngeRQ code enzokwazi ukuthi niscane. Uma uscanner leyo code uyakwazi ukuthola yonke information eqondene nathi la. Ubusu uyaveza kancane noma indicate ukuthi uyathanda ukuthi siqale lenkonzo, uyathanda ukuba ingxenye lenkonzo yolimi lwesiZulu, then ukuthumele kuthina. Lokho kuzosinikeza ke ukwazi ukuthi bangakanani abantu abakhona lapha ePine Town abathandayo ukuthi babe ingxenye yenkonzo yolimi lwesiZulu. Kusemqoka kakhulu ukuthi sithole lolo lwazi from abantu abangaphandle ukuze singenzi abazalwane sikanye nabo lapha ebandleni abantsundu njengoba siyinkonzo ehlanganisa izinhlanga zonke kodwa siqhuba ngolimi lwesiNgisi leyo nkonzo. Singabenzi labo bazalwane bafile ngazi ukuthi kufanele ukuthi baphume la enkonzweni yasekuseni bazoba kule nkonzo yesibili yesiZulu. Siyathanda ukuzwa ukuthi bakhona nabantu abangaphandle la ePine Town abangathandi ukuthi bazokhonza enkonzweni yolimi lwesiZulu ukuze sikwazi ukuyiqala. Siyabonga kakhulu ke uNkulunkulu anibushise nisenza njalo nisalalela izwi likaNkulunkulu namhlanje. Ngizocela ukuthi ngisikhuleke then bese ke siya ezwini likaNkulunkulu la namhlanje encwadini kaExodus isahluko sika 20 sizofunda kusukela lapha yana evesini lika 8 sigcine evesini lika 11. Exodus 20 verse 8 kuye evesini lika 11. Ngizocela ke sifunde lawo mazwi emveni kwawo ngiyobe sengiyakhuleka bese ke ngidlulisela kumfowethu umfundisi uReg. La mazwi ke anamhlanje afunde kanjena Exodus 20 verse 8 kuye evesini lika 11. Khumbula usuku lweSabatha ulungcwelise. Izinsuku eziyisithupha uyakusebenza uwenze wonke umsebenzi wakho. Kepha usuku lwesikhombisa luyiSabatha likaJehova uNkulunkulu wakho. Awuyi kusebenza msebenzi ngalo, wena nendodana yakho, nendodakazi yakho, nenceku yakho, nencekukazi yakho, nezinkomo zakho, nomfazi osemzini wakho. Ngokuba ngezinsuku eziyisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba, nolwandle, nakho konke okukukho, waphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngalokho uJehova walubusisa usuku lwesithupha lweSabatha walungcwelisa. Ilelo ke izwi likaNkulunkulu lanamhlanje, asikhuleke. Baba uNgcwele, siyakubonga kakhulu ngezwi lakho osipha lona namhlanje. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu omuhle ukuthi uzikhazimulise ngalo, sisalalele uzambule ngalo, wambule intando yakho ngezwi lakho kithina. Nkulunkulu wethu oyingcwele, usiphe umusa okuba silamukele izwi lakho silenze ukuze kube kuhle empilweni yethu. Busisa umntwana wakho ozokhuluma ngaye, ulenzele udume igama lakho ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Ngiyabonga ke mfowethu.
Good morning. It's an honor to be speaking to you this morning, and I'm very pleased to be here. I'm very pleased that you are watching and listening.
Yeah, uyabingelela ke uthi kuyintokozo kakhulu kuyena ukuba akhulume kunina namhlanje. Uyathemba ukuthi nilalele, nizokwamukela izwi likaNkulunkulu nibusiseke.
Because you have made time this morning or today to worship online, you're doing what God has commanded you to do in the fourth commandment of the Ten Commandments.
Ngenxa yokuba ke uzinikeza ithuba lokuba uhlanganyele nathi online namhlanje na ulalele izwi likaNkulunkulu, wenza lokho okushiwo izwi likaNkulunkulu kulomyalo wesine maqondana neSabatha.
Remember the Sabbath day by keeping it holy.
Khumbula usuku lwesabatha ulungcwelise.
Today is a part of a 10-week series of messages on the Ten Commandments, which are a basis of all the good laws, all order, all right living and civil society in this world.
Namhlanje ke siqhubeka nomyalo wesine kuma series noma enjumayelweni zethu eqhubekayo esiyithatha lapha emiyalelweni eyishumi kaNkuluNkulu. Le miyalelo ibaluleke kakhulu for umhlaba wonke maqondana nokuhlala kahle nokuphilisana ngendlela eyamukelekayo kuNkuluNkulu nendlela ephucuzekile njengabantu.
The first commandment told us to worship God and nobody else. The second told us to worship God directly and to have no other idols. The third told us to revere God's name and not to misuse it.
Owesithathu usiyala ukuba sihloniphe igama likaNkuluNkulu singaliphathi ngeze.
The fourth tells us of a special time set aside to worship and rest from your work.
Lona ke wesine usiyala ukuba sisebenzise lesi sikhathi esibaluleke kakhulu sokukhonza uNkulunkulu futhi siphumule ngalolu suku.
But you may be asking today, I thought that the Christian could worship at any time.
Ungenzeka kube nalombuzo ukuthi ubucabanga ukuthi abazalwane bakhonza uNkulunkulu noma ingasiphi isikhathi.
That is true. But we ought to worship continually and right through the week as our work is glory to God. But God in his wisdom knew that we needed one special time, a special day to call our attention away from this busy world to focus on God, man to God.
uNkulunkulu ke kodwa ekuhlakanipheni kwakhe wazi ukuba siyodinga kube nosuku olulodwa la sikwazi khona ukuba siphumule emsebenzini yonke esiyenzayo evikini lonke sisebenzise lolu suku njengabantu sizilethe phambi kaNkulunkulu simkhonze uNkulunkulu ngalo siphumule kulo.
So God set aside one day out of seven as a special day of worship and rest.
uNkulunkulu ke wahlukanisa usuku olodwa ensukwini ezisikhombisa ukuba sikwazi ukuphumula sikhonze.
So let's look at why God allocated the special day, what it means, and how we should use it.
Ake sibheke ukuthi kungani uNkulunkulu wahlukanisa lolu suku olodwa, kuchaza ukuthini and kufanele silusebenzise kanjani.
Point number one, one day that was set aside.
Iphuzu lokuqala usuku olodwa olwahlukaniswa nguNkulunkulu.
As a gift to us, and because of God's kindness and wisdom and knowing our needs, God set aside one day a week for us to be refreshed spiritually and physically.
Njengesipho kuthina, uNkulunkulu ke ekuhlakaniphini kwakhe wasahlukanisela lolu suku olodwa ukuze sikwazi ukuphumula, sikwazi futhi ukumkhonza uNkulunkulu ngalo.
God did this before he gave us the Ten Commandments at the very beginning of creation.
uNkulunkulu wakwenza lokhu ngaphambili kokuba asinikeze le miyalo elishumi ekuqaleni encwadini kaGenesis.
Genesis chapter 2 verse 2 says, "The seventh day God finished the work he had been doing. So on the seventh day he rested from all his work, and God blessed the seventh day and made it holy, because on it he rested from all his work of creating what he had done."
uNkulunkulu waqeda ngosuku lwesikhombisa imisebenzi yakhe abeyenzile. Waphumula ngosuku lwesikhombisa emsebenzini yakhe yonke abayenzile. uNkulunkulu wabusisa usuku lwesikhombisa, walungcwelisa ngokuba ngalolu suku waphumula emsebenzini yonke abeyidalile uNkulunkulu wayenza.
The story of creation is a dramatic one. God created his work by creating light and dividing it from the darkness. He did this on the first day of creation. Then God worked the second day, the third, the fourth, and the fifth.
uNkulunkulu ke waqhubeka nomsebenzi wakhe osukwini lesibili nolwesithathu nolwesine nolwesihlanu.
On the sixth day, he made man and woman and put them in the Garden of Eden. God looked upon all he had done and saw that it was good, and he rested from his labors. Does this mean that God was tired and exhausted and needed physical rest? No, in the book of Isaiah, we see that God is never weary. In Isaiah chapter 40, verse 28, do you not know, have you not heard, that the Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth? He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom.
Awazi yini awuzwanga na uJehova uNkulunkulu onguna phakade udalile imikhawulo yomhlaba akapheli amandla akakhathali nokuqonda kwakhe akunakuphenywa.
So God, having completed the work of creation, steps back and he pauses and he takes divine pleasure in looking at the work that he had done.
uNkulunkulu ke eqedeni kwakhe indalo yakho konke akudalile, uNkulunkulu wahlehla wabuka konke abekwenzile kwamthokozisa kakhulu uNkulunkulu.
It's like an artist drawing a beautiful painting, and when he's finished he steps back and look at it and admires it and see what he's done.
Kunjengabadwebi bezithombe laba bantu abadweba ababizwa ngama artists uma seqedile ukudweba umsebenzi awenzayo awudwebayo uyahlehla awubukisise kahle athokoze ngobuhle bomsebenzi awenzileyo.
Now the work Sabbath doesn't mean a particular day.
Lolu gama ke elithi Sabatha alichazi usuku oluthile nje olulodwa ensukwini zeviki.
I'll explain that later. It means a period of rest.
Ngiyakuchaza lokho ke masiqhubeka nentshumayelo yethu, kodwa leli gama lichaza isikhathi sokuphumula.
For God it was the seventh day.
KuNkulunkulu ke kwakulolu suku lwesikhombisa aphumula ngalo.
In the Old Testament it was the seventh day of the week. Saturday is the seventh day of the week for the Jewish nation.
ETestamentini kelidala ke lolu suku lwaluwela osukwini lwesikhombisa evikini.
When you look at the history of all the ancient civilizations, the people of this world, you find they always made use of a week consisting of 7 days from the time God created the world.
Here
is an illustration. The children of Israel were on the 40-year journey from Egypt to the Promised Land. God provided their food by sending manna for them to eat.
uNkulunkulu wabanakekela ehlani ngokuba ebehlisele imana ivela ezulwini.
Each day the people gathered as much as they needed for that day.
Abantu babebutha imana eyayanele usuku lolo ababekulo.
If they gathered more than they needed, the manna would spoil.
Uma bethathe ngaphezulu kwemana eyayanele usuku yayonakala leyo mana bengakwazi ukuyidla ngakusasa.
But on the sixth day, Moses told the people to gather twice as much so they would not have to, they would have enough to eat for that day and the seventh day.
Kodwa ke ngosuku lwesithupha uMoses wabayala abantwana bakwaIsrayeli ukuthi kufanele bathathe babuthe imana yosuku lolo nosuku olulandelayo ukuze babe nokwanele osukwini olulandelayo futhi ayizange yonakale ke leyo mana.
So on the seventh day they didn't have to collect and they could rest.
Ukuze ngeSabatha bangakwazi bangabi nenkinga yokuthi bahambe bayofuna ukudla babe nokudla okwanele.
And miraculously it didn't spoil.
Ngomangaliso ke leyo mana ababeyibuthe ngosuku lwesithupha ayonakalanga ngosuku lwesikhombisa.
Some people went out on the seventh day to gather manna and they found nothing.
Abanye bazama ukuphuma ngeSabatha bethi bayofuna imana bangathola lutho.
God has made it a special day, and when we treat it like any other day, we are displeasing God.
Point
number two, the purpose of the Sabbath day. When God set aside the Sabbath day, he ceased from his labors and delighted in his work. God has set the same purpose for man, for you and for me. God gave us a day of rest from everyday work to delight ourselves in the things of God. But also remember that your everyday work can be worship to God as we work, because every day we do it for the sake of God.
Sikhumbule lokhu ukuthi insuku zonke esisebenza ngazo lezo insuku ziyakwazi ukuba zibe ukumkhonza uNkulunkulu ngoba ngakho konke esikwenzayo sinikeza uNkulunkulu udumo nenkazimulo.
In Mark 2:27 Jesus said the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath.
Encwadini kaMark isahluko sika 2 Jesu wathi iSabatha lalenzelwe umuntu, umuntu akenzelwanga iSabatha.
It is a gift to us for our benefit.
We see pogitina for ukuba sikwazi ukuyithokozisa ngalo.
Our bodies need restoration and rest.
Umzimba yethu idinga ukuba ihlunyeleliswe iphumule.
It has been proved by actual medical tests that a person can do more work by working 6 days a week and resting one than by working 7 days a week without any rest.
Laba ke imfundimane esihlolisisa imithi odokotela bayakufakazela lokhu ukuthi umuntu kwazi ukuba asebenze kangcono uma enosuku olodwa evikini lokuphumula kunokuthi nje asebenze into enganqamukiyo.
During the French Revolution long ago, when atheism was at its height,
ngesikhathi ke sama French evukela inqubekela phambili,
the French people decided to abolish the Lord's Day and introduce a 10-day week.
Laba ke base France ba decide ukuthi balususe lolu suku lokuphumula abantu basebenze nje into engapheli.
It didn't work and it failed terribly.
Akusebenzanga kwahluleka ngendlela enkulu kakhulu ukuthi abantu bakwazi ukuqhubeka basebenze.
Because it wasn't according to God's plan.
Ngoba kwakungahambisani nentando kaNkulunkulu.
And it also applies to working animals.
Kuhlanganise nokusebenza kwezilwane.
In Deuteronomy chapter 5, verse 14, we read the following.
Encwadini kaDuteronomy isahluko sika 5, iverse lika 14, sifunda lamazwi alandelayo.
Deuteronomy 5:14. But the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall do no work, neither you nor your son, nor your daughter, nor your manservant, nor your maidservant, nor your ox, nor your donkey, nor any of your animals. For the alien within your gates, so that you, your manservant and maidservant may rest as you do.
Kepha usuku lwesikhombisa luyiSabatha likaJehova uNkulunkulu wakho. Awuyikusebenza msebenzi ngalo, wena nendodana yakho, nendodakazi yakho, nenceku yakho, nencekukazi yakho, nenkabi yakho, nembongolo yakho, nezinkomo zakho, nomfokazi wakho ophakathi kwamasango akho ukuba inceku yakho nencekukazi yakho iphumule njengawe.
But very importantly, as I've said, besides a day of rest and physical refreshment, it is also a day of worship and spiritual nourishment.
Kodwa ke okubaluleke kakhulu ke njengoba besengishilo ngaphezulu kokuba lolu suku lubalulekela ukuba siphumule, okusemqoka kakhulu usuku lolu lwahlukanisela ukuba sikhonze uNkulunkulu ngalo.
I'm sure you have noticed in life that people often get things wrong and mess things up.
Ngiyakholwa ukuthi usakwakubona lokho empilweni ukuthi abantu benza izinto ngendlela engahambisani noNkulunkulu. Bonakalise nje impilo yonke ngokwenza kwabo kanjalo.
For example, the Pharisees in Jesus' time went to the extreme.
Njengalokhu nje ukwenza umfanekiso, abafarisi ngesikhathi sika Jesu
They turned the day of gladness into a day of gloom. They invented hundreds of ways in which a person could break the Sabbath.
Bamisa imiqathango eminingi ngaphezulu komyalo weSabatha okwabangela ukuthi abantu bakwazi ukuphula umthetho ngokungakwazi ukugcina leyo miqathango.
There were all man-made rules.
Leyo miqathango ke yayimishwe ngabantu ingamishiwe nguNkulunkulu.
Unreasonable things like not kindling a fire on the Sabbath no matter how cold it was.
Izinto engenangqondo ngalokhu nje ukuthi kwakungafanele nanokuthi ulayithe umlilo.
The Sabbath should not be a burden, but a joyful day of celebrating God and enjoying Him. A man was passing a coal mine in Pennsylvania in America one Sunday and saw a number of donkeys in the field.
Ezweni laseMelika ePennsylvania enye indoda yayidlula nje edlelweni yabona imbongo leziningi.
He asked a man, what are the donkeys used for?
Wabuza ke kumlisa lomuntu owayedlula ngendlela kulo wayelusa imbongo ukuthi lezi imbongo zisetshenziselwa msebenzi muni na.
The man replied, these donkeys work in the mine underground all week. If they do not come up on Sundays, they would go blind.
Yathi ke le ndoda hayi lezi mbongolo zisetshenziswa ngaphansi komhlaba emayini ngakho ke uma singakwazi ukuthola usuku ziphumele ngaphandle zikwazi ukubona ilight zizoba zimpumputhe.
If we treat Sunday like any other day, if we don't seek some spiritual light, our spiritual eyes will come blinded as well or dull.
Kanjalo ke uma singalusebenzisi ngendlela efanele lolu suku lweSabatha noma usuku lwangeSonto impilo yethu yokomoya iyoba izovaleka amehlo siyoba impumputhe ngokomoya uma singakwazi ukusebenzisa izinto uNkulunkulu asinikeze zona ukuba sikwazi ukubona izinto ngendlela yamehlo kamoya.
So the Christian needs the Sabbath for his or her spiritual upliftment and encouragement and joyous living.
Umntwana-ke kaNkulunkulu uyalidinga lolu suku lweSabatha for ukuthi akwazi ukukhuthazeka empilweni yakhe yokomoya akhule uNkulunkulu akwazi ukumkhulisa ngezwi lakhe ngesikhathi emkhonza uNkulunkulu.
But only the true born again Christian will benefit fully from enjoying God's special day of spiritual upliftment.
Kodwa-ke ilabo abazelwe kabusha ngezwi likaNkulunkulu abasindisiwe impela abakwaziyo ukuzuza ngendlela eyanele kulokhu kuphumula kosuku lweSabatha nokukhonza uNkulunkulu ngalo.
It is interesting that God also uses the Sabbath as an illustration of our glorious eternal rest in heaven one day.
Kuyamangalisa-ke ukubona ukuthi uNkulunkulu usebenzise lolu suku lweSabatha ngendlela yokusikhombisa, yokusikhumbuza usuku olukhulu lokuphumula kwethu mhla singena emaphakadeni neNkosi yethu Jesu.
Listen to Hebrews chapter 4, verse 9 to 11.
Izwi loNkulunkulu ke encwadini yamaHebheru isahluko verse chapter
Hebrews 4:9-11.
Esahlukweni sika 4 incwadi yamaHebheru 4 verse 9 kuye versini lika 11.
There remains then a Sabbath rest for the people of God. For anyone who enters God's rest, he also rests from his own work, but as God did from his. Let us therefore make every effort to enter that rest so that no one will fall by following their example of disobedience.
Ngakho-ke kubasalele abantu bakaNkulunkulu ukuphumula kweSabatha ngokuba ongenile ekuphumuleni kwakhe yena uphumula emsebenzini yakhe njengoNkulunkulu kweyakhe. Ngakho-ke masikhuthalele ukungena kulokho kuphumula ukuze kungawi muntu ngaleso siboniso sokungalaleli.
This talks about heaven, our eternal rest after life's work is over on earth.
Lamazwi-ke akhuluma ngezulu la siyophumula khona inguna phakade emveni kokuba umsebenza kwethu kwalapha emhlabeni kuyobe sekuphelelisiwe.
In glory forever.
Siyobe sisenkazimulweni inguna phakade.
Isn't that wonderful?
And
the writer to the Hebrews, he said, make sure you've got that secure in your life to look forward to.
It's
all about a relation with God through Jesus Christ. God is perfect, He's holy. We are imperfect, we sin, we mess it up. Because of our sin, we cannot get to God. But He came to earth as a son, Jesus Christ. Jesus Christ is God in the form of man. And He paid our penalty, our sins, on the cross. And He rose again, conquering death. And what a Christian is someone who says to God, I don't understand everything, but I understand some things. You came to earth for my sake, you've paid my penalty. Can I please have that forgiveness? Forgive me. And God gives you His Holy Spirit within you. And you become a born again Christian forever. That is very important that we do that in life for ourselves. That Sabbath rest that is spoken about in Hebrews actually begins the moment you accept Jesus Christ as your personal Savior. So if you're a Christian, you already have a ticket to heaven. You are part of heaven already on this earth. Because as Christians, we rest from trying to work our way to God in our own efforts. Everybody in this world is religious. They try and earn their way to God. But for the Christian, the work is already done by God, and we don't have to work for it. He gives it to us free as a gift.
We
rest in Christ's finished work for us.
Point number three,
the day changed. We have been talking about the Jewish Sabbath being the Saturday, the seventh day of the week, which is the Old Testament term. We come now to think about its successor, which in the New Testament is called the Lord's Day, Sunday,
today.
The early Christians observed the first day of the week as their worship day. Monday is not the first day of the week. Sunday is the first day of the week. So why Sunday for us? Because of the resurrection of Christ from the dead, which happened on a Sunday. Jesus didn't change the Sabbath and what it means for us, but He changed the day.
uJesu kazange aguqule usuku lwesabatha nalokho okuchazwa usuku lwesabatha kithina kodwa washintsha usuku.
Jesus was crucified on the Friday.
uJesu wabethelwa ngolwesihlanu.
He stayed in the tomb through Saturday, the Sabbath day.
Wahlala ethuneni waze kwadlula usuku lwangomgqibelo.
And he rose triumphant on Sunday.
Wavuka ngesonto enqoba ukufa.
Christ's royal triumphant day, a day of grace and redemption.
Usuku lokunqoba lukaJesu usuku lomusa.
Sunday is very special.
Usuku lwangesonto lubaluleke kakhulu.
On Sunday, millions of people have heard the gospel in their churches and have been saved.
Ngosuku lwangesonto abantu abaningi bezwe ivangeli basindiswa.
On Sunday, millions of weary hearts have found their way to God's home, to God's house, and there they have found peace and rest.
Usuku lwangesonto inhliziyo eziningi ziye zathola ukuphumula enkosini uJesu endlini kaNkulunkulu bathola lokho kuphumula kwangempela.
On Sunday, millions of broken-hearted people have come to church and found comfort.
Ngesonto abantu abaningi bebenenhliziyo ezaphukile beze endlini kaNkulunkulu bafike bathola induduzo.
And the list goes on and on.
Ilokhu uhlake lwezinto ezenzekayo ngosuku lwesonto luyaqhubeka luqhubeke ngendlela engagawuleki.
But you may be asking, what about the people who have to work on Sundays?
Kungenzeka ukuba ubuze umbuzo ukuthi kwenzekani ke ngalabo abaphoqelekile ukuba basebenze ngosuku lwangesonto na?
Many of you watching the service.
Abaningi benu abalalele lentshumayelo.
That is a good question.
Umbuzo lo muhle kakhulu.
Common sense tells us that the world cannot stop functioning.
Umqondo ke nje wokucabanga kwethu njengabantu uyasitshela ukuthi izwe alinakuma ukuba liqhubeke nokusebenza.
Hospitals have to carry on working. If we're sick, we have to go to hospital on a Sunday.
Iphedlela zimele ukuqhubeka isebenze ukuze abantu mabegula bakwazi ukuthola usizo nangali isonto.
Firemen have to continue putting out fires on Sunday.
Labo abacima imlilo bayaqhubeka basebenze uma kunemlilo evuthayo nangamasonto.
Policemen have to carry on protecting the public on Sunday.
Abagcina umthetho amaphoyisa ayaqhubeka asebenze nangesonto ukuze sikwazi ukuhlala kahle.
People whose jobs require them to work on Sundays have to work on Sundays.
Abantu abaphoqekayo ukuba umsebenzi wabo uqhubeke nangesonto baphoqelekile ukuthi baqhubeke basebenze.
Thousands of other activities need to keep going on and working.
Izinto eziningi ziyaqhubeka nokuba zisebenze nangale isonto.
Jesus, while he was on earth, actually did 7 recorded miracles on the Sabbath.
UJesu ngesikhathi eselapha emhlabeni wenza imangaliso eminingi ngosuku lwesabatha.
Jesus sent out a demon out of a man.
UJesu wakhipha idemoni kumuntu owayenamadimoni.
He healed Peter's mother-in-law.
Waphilisa nomamezala kaPetro.
He healed a lame man from the Bethsaida pool.
Waphilisa owayekhubazekile echibini laseBethsaida.
He healed a man with a shriveled hand.
Waphilisa nowayeshwabene ingalo.
He restored a crippled woman.
Waphilisa nowesifazane owayekhubazekile.
He healed a man with dropsy.
Waphilisa nomlisa owayenesifo sokuwa.
And he healed a blind man.
Waphilisa nowesilisa owayeyimpumputhe.
Jesus was thus challenging the legalistic religious leaders to look beneath their rules and for the true purpose of the day.
UJesu ke ngokwenza kwakhe kanjalo wayeshalenja labo ababengabaholi benkolo abasebephendule isabatho kulusuku lwentokozo balwenza umthwalo.
To honor God and by helping those in need.
Ebakhumbuzake ngenhloso mgomo yesabatha ukuthi kwakunguba kuhlonishwe uNkulunkulu kuhlangabezane nezidingo zabantu.
For all those millions in this world who need to work on Sundays, the principle of 1 day in 7 still applies.
Kodwa ke nalabo abaphoqekile ukusebenza ngesonto lesi simiso sesabatha noma inhloso mgomo yesabatha yokuba kube nosuku umuntu aphumula ngalo isamile nakubona.
The solution is you take another day of the week for your physical rest and refreshment and your spiritual upliftment and devotion for God.
Isixazulula kulokhu ilokho ukuthi ukube nosuku evikini okwazi ukuphumula ngalo ukuze ukwazi ukurefresheka emzimbeni ukwazi futhi nanokuthi urefresheke nasempilweni yakho yokomoya.
But that one day must be different from the other 6 days. It should include worship, rest, and relaxation. It should be a pleasant day doing what you enjoy, but always remembering your Creator and great God. Point number four, the misuse of the day. I remember way back, long, long ago, when Sundays were very different from how the world uses Sundays today. Shops were mostly closed and cinemas never ran. Big sporting events were a rarity. But the secular world has encroached on God's day, turning it into a hectic day of shopping and entertainment and big sporting events. So how does the Christian handle this? We certainly cannot cut ourselves off from the world. We are in this world. We are part of this world. The Bible says we're in the world but not part of it. That means we are still Christians in the world. So we in this world, being the salt and the light in it, have to be present in it.
So
the important thing is our priorities. And our attitude and our values. We remember and focus on the two purposes of Sunday. Number one, honoring God and being spiritually refreshed and charged.
And
number two, to be physically refreshed and rested, ready for another week. So how does one keep the day holy? Do we make it unpleasant and restrictive and boring, or do we make it joyful? There are two texts in the Bible that may hint at an answer. One is in the Old Testament. Which says, God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And one in the New Testament, again we read, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. If you love playing soccer and it refreshes you, and if soccer relieves you from the frustration of the week, then go and kick a soccer ball on Sundays. As long as God is not left out of your life. Because of soccer. Being legalistic doesn't help.
ukuthi senzani ngosuku lwangesonto akusizi lutho.
But by the end of our Sundays or your other day off,
ekupheleni ke kosuku ngesonto noma kwalolo suku olukhethile ukuba uphumule ngalo,
you must have honored God and allowed yourself to be blessed spiritually, and your body should be treated well, whatever that may be for you. So that you are ready and refreshed for another week. The person who treats Sunday as any other day, with no time for the Lord or church or spiritual things, God means nothing to them. And they are the losers. But the person who treats the day as God's special day will be blessed over and over again. There are many stories about people who've gone out of their way to honor God on a Sunday, and they've been blessed hugely. Finally, to recap, number 5, the duties of the day.
What is it?
The duties of the day. Number 1, we are to rest. God says in Psalm 46, verse 10, "Be still and know that I am God." That's a very good verse to take right through the week, not only on Sundays. When you feel frustrated and you just need God, say that, "Be still and know that I'm God."
And
spend a moment to pray and ask God to help you. We need a little time to turn aside from the restless fever of life. And to focus on God. Sunday should be set aside to minister to the physical, spiritual, and mental needs of man. That's duty number 1, we are to rest. Duty number 2, we are to worship. This means gathering in God's house, the church, with God's people for His purpose. Listen to Hebrews chapter 10, verse 25. Hebrews 10:25 said, "Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching." The person who says he can be a good Christian by staying away from the church, which is God's gathering of people, is saying that God made a mistake by setting aside one day. So the duties of the day: 1, we are to rest; 2, we are to worship;
imigomo ke esimisele yona yalolu suku okokuqala ukuthi siphumule kwesibili ukuthi sikhonze.
And three, Sunday is also, it can be used as a service and compassion.
Okwesithathu-ke usuku lwangesonto lunokusetshenziswa njengokuba sikhonzane, sikhonza abanye, siqhutshwa uzwelo lokunakekela abanye abantu abadinga ukuba sibanakekele.
Jesus healed people on the Sabbath.
UJesu waphilisa abantu ngosuku lweSabatha.
Therefore, setting an example for us.
Esibekela-ke isibonelo.
Luke chapter 14, verse 1 to 5.
Incwadi ivangeli lika Luka isahluko sika 14 iverse lika 1 kuye versini lika 5.
One Sabbath when Jesus went to eat in the house of a prominent Pharisee, he was being carefully watched. There in front of him was a man suffering from dropsy. Jesus asked the Pharisees and experts of the law, "Is it lawful to heal on the Sabbath or not?" But they remained silent. So taking hold of the man, he healed him and sent him away. Then he asked them, "If one of you has a son or an ox that falls into the well on the Sabbath day, will you not immediately pull him out?" And they had nothing to say.
Wathi ekungeneni kwakhe ngeSabatha endlini yomunye wabayizikhulu kubaFarisi ukuba adle ukudla. Bona uqobo babemqaphele bheka. Kwavela phambi kwakhe umuntu othile owayenesifo samanzi. UJesu wathatha wathi kubo, wathi kuzo, izazimthetho nabaFarisi, kuvunyelwe yini ukuphulukisa ngeSabatha noma cha? Kepha bathula. Wayesemphatha wamphulukisa, wamukisa, wathi kubo, "Ngumuphi kini ongathi indodana noma inkabi iyele emgodini angayikhiphi masinyane ngosuku lweSabatha na?"
So in closing, may we remember what Sundays or our day off in 1 and 7 means to us.
Uma seke sengiphetha, asikhumbule ukuthi lolu suku lweSabatha noma usuku lwangesonto luchaza ukuthini kithina na.
May I close by reading Isaiah 58, verse 13 and 14.
Angivaleke ngokufunda incwadi ka Isaiah 58,
verse 13 and 14.
Verse 13 and 14.
"If you keep your feet from breaking the Sabbath and from doing as you please on my holy day, if you call the Sabbath a delight and the Lord's holy day honorable, and if you honor it by not going your own way, and not doing as you please or speaking idle words, then you will find your joy in the Lord, and I will cause you to ride on the heights of the land and to feast on the inheritance of your father Jacob. The mouth of the Lord has spoken."
Uma ulubuyisa unyawo lwakho kulo iSabatha ukuze ungenzi umsebenzi wakho ngosuku lwami olungcwele, ulibize iSabatha ngokuthi intokozo nolungcwele lukaJehova ngokuthi lunodumo, uludumise, ungahambi ngezindlela zakho, ungawuqhubi umsebenzi wakho, ukhulume ize, khona uyakuzibalulisa kuJehova, ngikukhweze ezindaweni eziphakemeyo zomhlaba, ngikuphe ukuba ulidle ifa likaJakobe uyihlo, ngokuba umlomo kaJehova ukhulumile.
Jesus said that he is the Lord of the Sabbath.
UJesu wathi yena uyinkosi yeSabatha.
And he instituted it as a benefit and a blessing for us.
UNkulunkulu walumisa lolu suku njengalokho okuyinzuzo kithina.
So let's honor him as we do his will.
Asimhlonipheke uNkulunkulu njengoba senza intando yakhe.
Amen. Let us pray. Almighty God, we thank you for the Ten Commandments as to guide us. We thank you for commandment number 4 that shows us that we need rest from physical work. We need sustenance spiritually. We need to grow daily, but also a special day when we draw close to you, go to church if we can, but read our Bibles and pray and ask you to bless us, and we grow as spiritual people. Lord, won't you set aside that one day for us and help us to take it seriously, to do relaxing things to refresh us, but also to know your presence and to ask you to help us to continue with life. Lord, won't you just ensure that every one of us has a relationship with you? If there's anybody watching or listening that doesn't have a true relationship with you, we pray that you help them to pray to you and ask you into their lives. But Lord, bless us. May we keep the Sabbath as you have commanded, and may we bring you all the glory and praise and thanks. And we thank you in Jesus' name. Amen.
Amen. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu wethu ongcwele ngalo myalo wesine osifundisa ngawo maqondana neSabatha. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi usize ngabanye ngabanye ukuba sigcine lolu suku ngalezo inhloso olumisele zona. uNkulunkulu wethu ongcwele sikukhonze ngalo, Baba wethu omuhle, size einkonzweni thina esikwaziyo ukuze einkonzweni labo abasebenzayo. uNkulunkulu wethu ongcwele ubaphe ukuhlakanipha ukuba bathathele unye usuku evikini ukuba bakwazi ukuphumula, babheke impilo yabo yokomoya, bahlunyeleliswe empilweni yokomoya nasempilweni yabo yokomzimba. uNkulunkulu wethu ongcwele ukuze bakwazi ukuqhubeka basebenze ngendlela osimisele ukuba sisebenze ngayo. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi uyakusiza sifunde izwi lakho. uNkulunkulu wethu onamandla onke, sikuthande uNkulunkulu wethu ongcwele, sikuthokozise ngempilo yethu. uNkulunkulu wethu omuhle, uma kukhona abangazani nawe abalalele lentshumayelo, uNkulunkulu wethu ongcwele, siyakunxusa kakhulu ukuthi uzambule kubo basindiswe ngokukholwa egameni likaJesu Kristu, babe yingxenye yabantwana bakho, bathokozele lolu suku lweSabatha ngendlela olumisele yona. Sisize uNkulunkulu wethu ongcwele, siligcine, sikukhonze, sizinikele kuyikhandleni, sizohlanganyela nabantwana bakho ngosuku lwangesonto endlini yakho. Siyacela ukuba ukwenze lokhu ngokubonga egameni likaJesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Sicela nimukele isibusiso. uNkulunkulu makanibusise anilondoloze. uNkulunkulu akhanyise ubuso bakhe phezu kwenu, abe nomusa kini. uNkulunkulu makaphendulele ubuso bakhe kini, aniphe ukuthula kwakhe kusukela manje kuze kube phakade. uNkulunkulu aninikeze amandla okunqoba phezu kwesono. uNkulunkulu wethu anibusise, aninikeze amandla okuphumelela kukho konke enikwenzayo. Anibusise, anibangele ukuba nibe isibusiso nakwabanye abantu kusukela manje kuze kube phakade. Amen. Siyabonga kakhulu mhlobo wami. Siphinde sihlanganyele nawe ngesonto elizayo. Uma ukwazi ukuza lapha esontweni, siyocela ukuthi uze ukuze uyilalele lezi njumayelo ukanye nathi. Uma niza nibabaningi, sizoqala maduzane sikhonze, sibe nenkonzo yolimi lwesiZulu eqhubekayo. Njengalokhu niveza ukuba niyathanda ukuba nibe yingxenye yalezi nkonzo. Siyabonga kakhulu. Uma ukwazi uthanda ukuze enkonzweni yolimi lwesiNgisi ehlanganise iy'nhlobo zonke, iy'nhlanga zonke zabantu, siyakumema ukuthi uze kuleyo nkonzo yolimi lwesiNgisi iqala ngo-9 ekuseni ngesonto. Siyothokoza kakhulu ukukubona uzohlanganyela nathi. uNkulunkulu anibusiseke. Siyabonga. Amen.
Thank you.
Thank you, brother. That was good. Thank you.